ZLatestMusic.com.
Empire Beats Inena Yesu Music Entertainment.
Ya vini sas java Bona molo fitile Zendeze maswelu silile Mulena unifile wena Ukufile nina Lilatolo nifangala Shutana nivava muvale Kusa kukuma unani pilu Unani pilu I promise to carry your heart with me to my own place I'll be with you forever Being for you my baby Dori, dori, dori do oh Dori, dori do oh Dori do oh
Makoluzuelela, ni monolo vapalela, ni monolo kalela Awalwa lapela, mahatabona inge baritela Ulisa afela, ni miria ni neva kontolola hapene ipala Awa neva shonga kono nwena neopala Kiwena yati size miye mange fakatala Na azama chechine lipala Kuwena seni kona kukutanga ni ipala Kuni kontolola neni pala, pala You change my life kakutala Hau vulela na latelela Hani vulela wa latelela Wena una ni pilu ni hande Mi and you ngelo pwacha ni kande Kuwena makande Kuna makande Lishe ya halusei ni hande Wani uye mi ni hande
Mbona molu fitile Zendeze maswelu silile Mulena unifile wena Ukufile nina Lilatolo nifangala Shutana ni baba muvale Kusa kukuma unanipilu Unanipilu I promise to carry your heart with me to my own place I'll be with you forever Being for you my baby Dori, dori do oh Dori, dori do oh Dori do oh
SRT DRME Shake Mr. Sun
Inena Yesu Music Entertainment
Wow, DJ Rolex, I'm feeling it
ZLatestMusic.com
Every beats